Genesis 50, verse 1. UJosefa wawa ebusweni bukayise, wakhala phezu kwakhe wamanga. Verse 2. Josefa wayela izinceku zakhe, izinyanga kuba zimqumise uyise ngemithi, izinyanga zamqumisa-ke u-Israyeli ngemithi. Verse 3. Zaphelela izinsuku zakhe ezingamashumi amane ngokuba ziphelela kanjalo izinsuku zokugqumuza ngemithi abaseGibhithe bamkhala izinsuku ezingamashumi ayisikhombisa. Verse 4. Sezidlule izinsuku zokumkhalela, uJosefa wakhuluma kuyo indlu kaFaro wathi, uma ngifumene umusa emehlweni enu, ake nikhulume ezindlebeni zikaFaro ngokuthi. Verse 5. Ubaba wangifungisa wathi, bheka ngiyafa, ethuneni engizimbele lona ezweni laseKhanani uzakungcwaba kulo. Ngalokho ake ngikhuphuke ngimbele ubaba bese ngibuya. Verse 6. Wayesethi uFaro, kuphuka umbele uyihle njengokufungisa kwakhe. Verse 7. Khona uJosefa wakhuphuka ukuyombela uyise, zakhuphuka naye zonke izinceku zikaFaro nezikhulu zendlu yakhe nezikhulu zonke zezwe laseGibhithe. Verse 8. Nendlu yonke kaJosefa nabofowabo nendlu kayise bashiya ezweni laseGosheni izingane zabo nezimvu zabo nezinkomo zabo kuphela. Verse 9. Kwakhuphuka nabo nezinqola nabamahashi kwaba yibandla likhulu impela. Verse 10. Baya bafika eGoreni Hathadi elingaphesheya kweJudani, lapho bakhala nokukhala impela okunzima kakhulu, kwamenzela uyise isililo izinsuku ezisikhombisa. Verse 11. Abakhile ezweni amaKhanani sebebone isililo eGoreni Hathadi bathi, lokhu kuyisililo esinzima sabaseGibhithe. Ngalokho igama laleyo ndawo laqa njengokuthi i-Abela Misraimi elingaphesheya kweJudani. Verse 12. Amadodana akhe amenzela njengalokho ewayalile. Verse 13. Ngoba amadodana akhe amyisa ezweni laseKhanani ambela emhumeni wasensimini yaseMakaphele u-Abrahama awuthenga kanye nensimu ku-Efroni umHeti kube yindawo yokumbela ngaphambi kweMamre. Verse 14. Josefa wayesebuyela eGibhithe, yena bofowabo nabo bonke ababekhuphuke naye ukumbela uyise emva kokungcwaba kwakhe uyise. Verse 15. Sebebone abafowabo bakaJosefa ukuthi uyise ufile, bathi mhlawumbe uJosefa uza kusizonda asiphindisele nokusiphindisela konke okube sakwenza kuyena. Verse 16. Base bethumela uJosefa bethi, uyihlo wayale engakafi wathi. Verse 17. Niyakusho kuJosefa ukuthi ake uthethelele abafowenu isiphambeko sabo nesono sabo ngokuba bakwenzela okubi. Manje siyakucela ukuthi ake uthethelele isiphambeko sezinceku zikaNkulunkulu kayihlo. UJosefa wakhala besakhuluma kuye. Verse 18. Base befika nabafowabo bawa phansi ebusweni bakhe bathi, bheka siyizinceku zakho. Verse 19. UJosefa wayesethi kubo, ningesabi, kanti ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na? Verse 20. Yebo, nina nangisongozela okubi, kepha uNkulunkulu wakuceba kwaba kuhle kuba kwenze kube njenganamuhla, asindise abantu abaningi. Verse 21. Ngalokho ningesabi, mina ngiyakunondla nina nezingane zenu, wabaduduza wakhuluma kuzo izinhliziyo zabo. Verse 22. UJosefa wahlala eGibhithe yena nendlu kayise. UJosefa wahamba iminyaka eyikhulu neshumi. Verse 23. UJosefa wabona abantwana ba-Efrayimi besizukulwane sesithathu nabantwana bakaMakiri indodana kaManase bazalelwa emathangeni kaJosefa. Verse 24. Wayesethi uJosefa kubofowabo, mina sengiyafa, kepha uNkulunkulu uzawunihambela nokunihambela anikhuphule kulelizwe aniyise ezweni alifungela u-Abrahama no-Isaka noJakobe. Verse 25. UJosefa wayesefungisa amadodana ka-Israyeli ethi, uNkulunkulu uzakunihambela nokunihambela nina nikhuphule amathambo ami lapha. Verse 26. Wayesefa uJosefa eneminyaka eyikhulu neshumi, bamgqumisa ngemithi wafakwa ebhokisini eGibhithe.